basajja banyuma ndabye ebinyuma leero aka basajja banyuma anti muko omusajja tatama yetakulondola
Come on in.